kutoka alo. Nilikutana naye Kilimani, Nairobi, 2015. Kibaridi cha asubuhi, kijua fani sio kikali saa tano. Oh, Nairobi, 2015. Nikamchagua yeye katikati ya wenzake watano. Ah, nikamuomba kaniomba namba, moyoni Mungu nikampa moja. She's my number, number moja. Nikamuomba kaniomba namba, moyoni Mungu nikampa moja. Now she's my number, number moja. Yani namaanisha kwamba ndo tushawana.
Tulipatana Bongo, Mikocheni, kwa zangu bichi na lopepo wa bahari. Alinipita kama meli, anayumba yumba akidondosa kishenzi. Oh, Mikocheni, kamfuata utadhani zombi. Habari gani bona uko lonely? Jina ni gani akasema Zari? Nkamwambia aje,
aje.
Kamwambia kwangu ni
kwake.
Nimshike wapi ndio
aje?
Taka moyo wangu we wake. Watangoja sana, wakitania tutachana. Mina yeye tumeshaivana, na ichapo siku na mchana. Yani namaanisha kwamba ndio tushawana. Tushawana na yeye, San Mix tuna yeye.
Tushawana,
tushawana na yeye, San Mix tuna yeye.
Tushawana.
To show.